feels like something changed in me and there's no turning back. What's wrong? What's wrong? You woke me up.
Currently listening to Hunter Game with the tune 6 a.m. Before this, Headbirds with Fly Away from Culture Haas, and Kantos with I-5 South from the Underground People EP. That's about it for me for today. You've been listening to Couch Dancing on WRCT Pittsburgh. I'm DJ Firefly. Feel free to check out my website at djfirefly.com.
WRCT
Pittsburgh.
We
own
everything,
and your soul is next.
We don't actually have the legal documentation to back that up.
At the turn of a mile, my curiosity running wild, cruising and playing the radio with no particular place to go, riding along in my
WRCT Pittsburgh, music for people on the go.
I sent you to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear.
I'm Dr. Ruth Westheimer. And if you listen to WRCT Pittsburgh, you know that in most cases, size does not matter.
Oh. Hey, this is Mike Nelson, formerly of Mystery Science Theater 3000 until I got fired. You're listening to WRCT 88.3 FM, which is a heck of a lot better than having the top of your head sawed off and having vinegar poured in.
For those of you concerned with your health and the new USDA organic product standards, WRCT Pittsburgh would like to inform you that all our DJs are genetically modified to bring you the best music.
Gentlemen, welcome to the Timbo Sounds, the culture show. And from the beginning of the show, you listen to Rumba. This is going to be the Rumba culture set. So keep it locked. We're going to play songs from the 60s, 70s, 80s, 90s, and 2000s. Artist name is Sam Mangwana. Sorry, Sam Mangwana. Song is called Georgetta. Let us know where you're listening from. 412-499-5000. That's the telephone number here for the Timbo Sound Show. We shall big up your wins. We like interacting with our listeners. This is your radio show, not my radio show. We're broadcasting from Pittsburgh in what we call the Pittsburgh Rumba Nights. Welcome, everybody. Let us know you're listening from what part of the world, what part of the U.S. We'll let you know where you're listening from, yeah? Welcome, everybody. Let's enjoy this one. Oh,
Botswana, I'm going back to Zaire. I will never forget all the time when we were staying together. I'm going back, see you next time, Seguru. I'm going back, leaving you and continue my trip. From Botswana, I'm going back to Zaire. I will never forget all the time when we were staying together. I'm going now, see you next time, Seguru. I love you, Zimbabwe. Zimbabwe, beautiful paradise in Africa. I need you, my country. I will never forget you, Chimurenga, Zimbabwe. I need you, my country. Zimbabwe, paradise in Africa.
Yangwe zali se yangai. kamboteo botika ngai na vanda na vanda na buzobana ngai wane talise ngai moko ata batongi batonga buzobaya kweza lise yanga baninga bangai botika ngai na vanda kimia Kiliyo yoto jali, etali se moto na moto, bozo batu mayele asali, otikande ba sangi sangi na bino e, sangi mota sali e loko na ye, botala ye moko na miso, sangi okanisi yonde mayele, wane tali se yo moko, na bozo ba na mo kiliyo yoto jali, etali se moto na moto, Bozo batu mayele ya sali Botikande ba sangi sangi na bino ye Soki moto sali ye loko na ye Botala ye moko na miso Soki okanisi yonde mayele Wane talise yo moko na bozo ba
Si mwemeo depi nani nana Toujou itou nan la gai Quelquefoi a mon corps défendant J'ai au moins pas ni réponse pour ta Oh non non
Mama
Les mots qu'a songé on peut pas attendre
So down, we lay a sea, oh, it's lovey love, oh, if I you owe all my love, you call so dumb, will I not see ya? Oh, it's home. You will lay, you will lie, lovey love, lovey love, lovey love, oh, if I.
Oh, ki miso mike kitoko ya bomwana motema mosepela ki yembe andima kinga ebongito balala baboti ko baboye balingi bayeba purko nalingi ye ngai pe nalobi abebisa ya yeba nzela azelaki na kola
Hello, if you're joining us, it's the Roomba Culture with I, Dr. Kenya Osi Radoli. Broadcasting from Pittsburgh in what we call Pittsburgh Roomba Nights. And you can tell we're playing from our archives because this music is timeless.
Gai pena lobi abebi saya yebanzela Azela kina kola Soki boko tuna ponga imwana na mala Obligente Nazali na motema ya moto pona ndima Eloko na kolikaka Mibali ya mbongo mpeba watiru bayela ngai Nalinga kabakote Nalingi se mwana oyonga na lula kala Yame soko lalisa Nako yako kufa pamba soki boko pekisa Bona zala na ye nalingi ye solo na motema Pano mondiba ye
Ces alimbo kabatika kamwa site. Sala attention. Ya solo. Mikolo to kaponi ezalimingi. Okokita mususu kokanisa ngai. Pe okokita mususu kolota ngai to kokomela ngai. Mena lingite no kasimana ke mai lingani. Bate la dignité en ngai na yo. Na lingite okota na mobali mususu tita ngana kosisa mususu na ngai. Ida. Ah.
Se nini yo swelinga iboye motema nini yo kangelinga iboye ita Papa se nini yo swelinga iboye motema nini yo kangelinga iboye ita Nakoka ki kondima mobulu ata na koyoka e Kaki kondima po vanda na ye ata pamba ye Papanse nini yo swelinga iboye Motema nini yo kangelinga iboye ida
Ah, ida Depinde na koma wana mikiri Nase kotindro mikanda Mukanda moko zongi zela kingai Ezela kina sanza fevriye Ida, nasina komedio soki mbala mitano Ozali kozung se nangali sou réponse était Likambo nini ida Nazali koyoka Bazali ko komela ngai na bat Même baninga no yemotema Mena lobi Lokola na lapaki Que na lingio Na kovanda Obele na yo ida
Pense nini yo sueni ngai boye Motema nini yo kange ngai boye ida Pa pense nini yo sueni ngai boye Motema nini yo kange ngai boye ida Nakoka ki kondima mobulu ata na koyoka e Ma pova na na ye ata pamba e
Ida Vraiment naïbi que Kopota yangai na yo Ezala ki nkaka Pamba te Nakanga ki lopango te Mokolo ba fami na yo bazela ki ngai Toyaki te Pamba te noko oya potama na mama na ngai Azalaka na voyage. Oyebi epai na biso. Noko azali très important na makambo ya libala. Tango azalaki te moyen peto ya azalaki te.
Flora Oko singai vraiment. Pessinga numéro, y'a pas la balle à peine à son novanda kate flora.
Na banga ki, on pèse à yon adresse. Mon bali n'a pas à la kamatata o mingye.
Kasina salaboni, lokola na lingio. Sala noki noki nga na yo. Tokutana to solola Nakanisi onko regrete monkete o flora
Na yemi maloba ya mi bali ya mi kolo oyo Kasi po nangana zali okipe diye
Flora na ligi na pesa yo li kolo na bomengo nanse Banani bazali to sengi nya yo flora
Na moke azoka na moke apesa kangai Wanda eko kinangai po diye
Esko Kola kisangai, mon pali na yo Natala sokia kokani Nangai flora
Eske yo pe o koki kola kisangai Masi na yo Natala soki ngai na lekiye Na niniye
Talandenge borataka ba chanson Na mokili ya nzawe Nzawe atindi ngai na yo Tolinga na e
Ngai pe nzawe Moto atinda nga libala Aboy na kosa mobali na ngai Odiye
Mokoloko kufa Nzawe akotu na yo Mobali na tindaki oboya ki etina
Yope mokolo kukufa nza wako tunayo Ozala kikolu kwa mwase ya moninga Otina
e Flora oko singai vraiment Ope singa numero Ya bala bala pena zono vanda kate flora
Na banga ki na banga ki Ope sa yo adres Mobali na ngaza la kama kata o mingie
Kasina salaboni Lokola na lulio Sala noki noki ngai na yo Tokutana
Na boy na nga osali na mwasi na yo Ngai pe na zali Na mobali na ngai diye
Sala ngai plaisir Tokutana to solola Na kanisi oko regrete mokete o flora
Na yemi maloba yemi bali yemi kolo oyo Kasi po na nga na zali Okipe diye
Flora na lingi na pesa yo likolo na bomengo na nse Banani bazali koko sayo flora
Na moke azoka na moke apesa kangai Wanda eko kinangai odie
Esko koki kola kisangai Mopali na yo Natala soki ya kokani Nangai flora
Eske yo pe o koki kola kisanga mwasi na yo Natala soki ngai na lekie Na niniye
Talandenge borata kaka ba chance na mokili ya nzawe nzawe atindi ngai na yo to linga na ye
ngai pe nzawe moto atinda nga libala amoi na kosa mobali na ngai odie
Sakanga soki na lobila landa nako kuta basi na zalaka na bango bango bato bazali ko panza basango ya lokuta na komona nga na komona yo batela makila na ngai batela bolingo na biso batela mondenge to beta kisatu Batela makila na ngai Batela bolingo na biso Batela mondenge to beta kisatu
Bazala ka presse na la vie Baeba kite mokile koki ko balu kalobi Mi bali bazala ki kolinga bando Bazala ki kofinga ngai na melaka likayae
Batela makila na ngai Batela bolingo na biso Batela mondenge to beta kisatu Batela makila na ngai Batela bolingo na biso Batela mondenge to beta kisatu Soki okutani na bango loboko na litama
C'est vrai
Mosala mosusu teka kakombo nanga Orke, orke, tango esi eleka Bandi makite soki na kokoma moto sadu Batela makila na ngai Batela bolingo na biso Batela mondenge to beta kisatu Batela makila na ngai Batela bolingo na biso Batela mondenge to beta kisatu Kanga motema pona ngai Mango bazala ki koseka yo Bazala ki kofuta mibali po basengi nyaka yo Boyo ki kanga sadu Po bazala ki koloba na bango mosala nga na salaka Ezali mosala pambate sadu Bayeba ki teni a pa de son metier Il y a que de sote jan Batela makila na ngai Batela bolingo na biso Batela mondenge to beta kisatu Batela makila na ngai Batela bolingo na biso Batela mondenge to beta kisatu
Ladies and gentlemen, if you're joining us, it's the Rumba Culture Session with I, Dr. Kenya, O.C. Redoli. Song reminds me of my two siblings, older siblings, David and Edgar. We had left Nairobi, we're traveling all the way to Busia, Kenya. We're actually going to pick our father because he had a medical appointment back in Nairobi. And Edgar was driving and we just cleared the escarpment and we're just coming down now to Kisumu City. And we will listen to this song, Batela Makila Nangai. My goodness. nostalgia, rumba music, yeah? Tembo Sounds of Culture, 412-499-5000, this music is in our DNA. It does something. It does something to us. We listen to rumba at room temperature. Let us know where you're listening from. We'll big up your wins. It's what we do. We can't enjoy this good music by ourselves, yeah? Yes.
Bakoma soni soni na babala balai. Soki okutani na ye atala yo na miso tain. Elamba akoma kosukola na sabuni. Mbongo ya kosomba wax ezali te. Ba porte ya bato mosala ko tuta ma confier. Boba fungo la bango asenga kamondo e
bate la makilana ngai bate la bolingo na biso bate la mondenge to beta kisadu
mama ngai
bate la makilana ngai bate la bolingo na biso bate la mondenge to beta kisadu
Bandimite,
Bibali Bazaraki Kolinga
Bazaraki Kofinga Nagarakari Batela Makilana Batela Bolingo Nabiso Batela Mondengeto Beta Kisatu
Olela Kapoto Poto Moyangoze Luka Kasiko Yibate.
Group is called Madilu System. Sun's Effect, let's go.
Gentille sope sa kangaya maloba. Lelo na yebi. Nase amote molinga kanonga ite. Fantôme. Lelo na yeko surprendre yo na kateli sanga ya bando ki ozali ko salela ngai fo témoignage mena teli pena seki pona yepi nzete bako bwaka libanga se oyezali ma na mbuma Jerry Galion gentil et sope sakanga ya maloba lelo na yepi Na se amote molinga kanonga ite Lelo na yeko surprendre yo Na kanjeli sanga ya bando ki ozali Kosale langa ifote mwanyajo Menatali pe na seki Pona yepi nzete Mbako bwaka libanga se oyezali mama Na mbuma Zakari Baba Soir.
C'est
vrai.
Jeff
Inunga. Somida. Shinglo Le Grand.
Singa bese ya jidan peo tekingai Kombo nangana monoko na eko mabonzu Parsi parlana banda kwanza mbolo sambela yesu Kaka kola kanga mabeo Omer Muela Nazala kaninja soki yo simbi yo ziki Tika ngai garatwa na la fina ngai Kabongo Muela Yangala vina pesa nyo sona momongo ehe Nyo saboko luka na nzoto na ngae Sanze fe
Maitre Ziko Pafika Londa
Ngae
yo moto zalaki po sokola mine fo bakango na basoda mine na nzoto okomi koloba n'importe kwa mobali na ngai na mama mbongo na ngai ya zando ya type ka mobali na ngai ape zando kufa mobali na ngai baninga nyonso bakufa na eyo mayavio mobali na ngai nakomi oteka mwa fofu liboso ya lopango benefisi nini nazwa nalesa yo mobali na ngai mobali na ngai tala ndenge okoma mobali na ngai na ntongo olambuka bosokola te poti na miso olati liputa monene obe kobeta dame lisolo ya politike otika te mobali na ngai baloka yo na nani mobali na ngai nayebi te mobali na ngai so naloba nini mobali na ngai moko mosusu oleki na bambili mobali na ngai lakomo mesana kolata ekateni okoti na lopango ya bato olobi obuka file fer obama na lipapa bakanisi yo moyibi mobali na ngai balandi yo babeti yo mabe mobali na ngai vraiment mobali na ngai olakisinga badiplome ebele mobali na ngai olobi na ngai otanga na universite ya sorbonne mobali na ngai me nayebi te bandi ozwa badiplome osalaka mpe te mobali na ngai naloba nini mobali na ngai naloba nini mobali na ngai mawa eleki mingi mobali na ngai
mobali na ngai
mobali na ngai nalula yo tro meloko eluta yo bosenzi mobali na ngai moko mosu nasombeli obro satan mobali na ngai oniki mino makila etondi yo na monoko ngai na bangi nakanisi bazokisi yo na moto to metre jo nabeti yo likofi nzoka nde onika mino sa fait 40 ans mobali na ngai oyebike mawa eleki ngai mingi mobali na ngai nayebi te sokona naluka yo sokona baninga botanga kelasi esika moko soko famille nayebi te oyeli ngai lisolo lokola baremane guvernement bakoti yo na kati ya mbaloyo tozwi radio ya bavoisin lokola tozanga radio toyoki ti ata komono na kati eza te mobali na ngai nayebi te lokuto oza nango nayebi te so tokosuka wapi
Comigo
Ladies and gentlemen, Billie Bell. Oh, Billie Bell's music, her voice. Oh my goodness. Great stuff, good stuff. Rumba, Pittsburgh Rumba with I, Dr. Kenya, Osi Raduli. Coming up next is Papa Wemba, Show Me the Way. Another classic. (laughs) 412-499-5000 is the telephone number right here. I hope you're hearing us loud and clearly. Rumba music is in the blood, is in the DNA. Can't run away from it, yeah? Thank you very much for those who caught the Tembo Sounds The Culture Show live. And if you catch us on the podcast, thank you as well. Papa Wemba, legendary song. We're going to go into Samfan Thomas, Nang Makasi. That should be the last song for the Tembo Sounds The Culture Roomba session in what we call the Pittsburgh Roomba Nights. Yeah? Take it easy.
Clap your hands. 1, 2, 3, 4. One more time. Okay.
Hot in the sun, in the snow, yeah. Live by the sweat of my bro. My mind I see tomorrow. I'm just happy I'm living, you know. Get the touch couple of days ago. Summer coming with the flames of glow. Young and there's so many things I know. Get the money, man, no change, ya. Man, I switch up my remaining. Dick, I pick up still hot, yeah. Me, I take it to the top, sucking up my ass, hotting up the block, yeah. Bring the fire to the coastline. It's a pleasure to be outside. In a high or in a low tide, El Shaddai in my provide. I go, yeah. I'm glad I woke up today, yeah. Hey. Just as I woke up, I said it, yeah. Couple prayers for my family, my friends, oh, yeah. Thank you, Father, for blessing me times, yeah. When I look up in a new sky, I see the sun I shine. Yeah, my blessings on the line. I put everything on the line. Palm up, pave the way, paper play. Jaja saved me, so I hail him. God only made a way. God, he waited to a greater day. Thank God it didn't get ugly. Thank God for keeping and loving me. Mama, you kiss and you hug on me. Said no matter what I did, you be proud of me, yeah. That meant a lot to me, yeah. This was your prophecy, yeah. Another ecstasy. Pray they always see the God in me. I go, yeah. I'm glad I woke up today, yeah, yeah. Hey, just as I woke up, I said it.
Hello, everybody. Welcome to the Tempo Sounds, the culture show.
Oh, yeah. Thank you, Father, for
playing Coffee from the album Gifted. Coming up next is Chronix, Spanish Town. Let us know where you're listening from. We shall big up your wins, 412-499-5000. Welcome everyone. We're broadcasting from Pittsburgh, Pennsylvania, WRCT 88.3 FM. We're also coming to you on Usher Radio Prime in Toronto, Canada, and Ma Walking Radio. Chronix!
Me born, that's where me come from. From me looking at me face, you see a De La Vegan. Well, I say Max and Glazer and Chief Federation. Strictly rule